O le fesili e maasani o na faye nisi I le whaataawa I na o ngangana ese ese au se tali e nei. Ai maise I nei le SBS ma na polo kalame pe o le polo kalame le nei o lo e whaafonga mai ai I le tātou ngangana Samoa. O le fesili pe aisea. E tāua I o na maala malama wa whaonga ina le ingilisi I le atunuu. Ma aisea ua matua tāua I le malo tele. Wo oai I le faya o se suenga o le ingilisi mō tangata e fia avea ma si tiseni au se talia. O le minisita o lo ngafa ma mata upu si tiseni o Alan Tudge ma ilana launga I sini le vaya sona te enei na yesa unoa I le tā ua o le a waifa atasi o tangata uma po o le integration a I le o le tau ave o le pito la au o le atunu uia ma fusi ana tū maanga nu ui te tonua au se talia. Ona e ono tula I mai ai whaafita auli I le ese ese o tū manga ngana e feso o ta iai tangata, ma whaafita auli e pe ona mōli mawina ini si o atunu o Europa. Le minister ono o ngafa mamata upu I sitiseni, Alan Tudge.
The Australian multicultural model is based on integration, where we merge into one another. It's not based on assimilation, but nor is it based on separatism, where you sometimes see in Europe. And we want to continue down this path of integration. And there's early indications now that the proportion of overseas born is becoming more concentrated in certain areas, and that sometimes overlaps with a high degree of English not being spoken. So there are just some early concerns there that those areas aren't integrating as well as what they should be. And they're the types of things that we'd like to start to address now so that we don't have problems in the future.
Alan Tudge, le minisita o mata upu I sitiseni. O nisi o wha maumaunga le mālona I loai o le lata I le kuata o tangata na taunu umai le tausanga na te anei. E le maala malama I le ingilisi, pe matua vai vai lo lātou si I la fia o le ngangana Peretania. Na sa onoa Alan Tudge e ta tau I tangata e fia a vea ma sitiseni au se talia nei. O na iaiso lātou si I la fia lau tele I le ngangana, e feso o ta iai maisi tangata.
We would like to see a level, about a level 5, which is a moderate form of English, which means that you can converse in most situations, but you're still going to make many mistakes. We're certainly not asking for university level English, which some people are saying and the Labor Party is advocating. That's not the case. We're suggesting a moderate level of English so that a person can integrate into society and get the good jobs which are available.
O le tausanga na te anei na toa sui ai le fuafuanga na whaataatia le malo tele I le suenga o le ingilisi I sitiseni. Ina ua te te e malo si I ai le leiba masui o vaya ngā upu faila iti masui tu to tasi o le pāle mene. Na saunoa le sui o le leinei luma le leiba Linda Burney I le Sky News. O le tulanga o le suenga lea ua toa teu teu le malo tele o lo o whainga tāpea. More to atele o tangata whai mai, e fia avea ma sitiseni.
It needs to be reduced substantially.
Okay.
And it needs to be also reduced to the point where it's actually being taught, and that's not the case. You just can't keep reintroducing new minister, old idea. You'll get the same outcome.
Linda Burney o le Labour. Na saunua fo'i se sui o le Federation of Ethnic Communities Councils po le feka, Peter Dukas, e matua taunga ta le suenga le nei. Ma ole a yeile avanoa e vele e se a inisi o tangata I ono te le so lato usao ili tamau a ingo le atina e ole atunuu. E yei tangata e uti uti pe vai vai le si la fia ele ingilisi, a e malosi I ro lato si la fia, isi to mai whaapitoa.
Well, when we look at the successful waves of migrants in the past, many of them wouldn't have been able to pass that level of English test. I know my grandparents wouldn't be able to do it today, and they've been Australian citizens for more than 50 years. So from our perspective, Australian multiculturalism is the process of making Australians and making good Australians. And creating barriers to that is something that's unhelpful, but also I think will be terribly expensive. Both on a government level and on an individual level to obtain those levels of English that are being sought.
Se sui o le Federation of Ethnic Communities Councils, po o le feka, Peter Dukas.